Story of my life, I'm in yacha ghetto.
Awi ya fuwa
minakonda na baridi, siku zoea hivyo. Oh no, you're the one I know.
Kidogo
minachapa namba nan, unapiga namba one. My life is on your heart. Nipa pose papalo naputaka. Niko joy ya kitandani. Kamba nimejanika, usingoje tena dakika. Nimehakika, nimebatika. Weni malaika, malaika wako, malaika kwani wangu, ni wangu yo. Ni bebe, ni bebe yo. Ni bebe, ni bebe yo. Ay, ay.
Engineer Papi, Mosale Zumulana, Evelyn, Awe Afua, Awe Debug History, PMJ Records, MC Franca, Promoter, Angasa Mujomba.
Kakidogo.